Pia hiyo tumeweka mambo ya negotiation ya mishahara ndani. That there shall be no victimization on either party or parties, employers or workers as a result of this strike. Hakuna mtu atafutwa kazi ama atakuwa atapatiwa woni. Lastly, that the acting managing director, Mr. Henry Ogoe, undertakes to dialogue, communicate and engage the registered and accredited trade union officials. Ofisi ya bwana MD wa Kenya Airport Authority itakuwa wazi kwa mambo ya majadiliano, kwa kitu chochote ambacho cha dharura kinachotokea watakuwa wanashauriana na ofisi ya bwana Moss Ole Ndiema, ofisi ya KAU.